laba yahow dadal kooda iyo daacadnimadooda samikiyo dulqaadkooda ku dabaqay jacaylkooda laba yahow dadal kooda iyo daacadnimadooda samikiyo dulqaadkooda ku dabaqay jacaylkooda waxloo dabaal degayee awaloo durbaan tumayo waa dadab galkeenne daawada 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 arooskiina waxloo dabaal degayee awaloo durbaan tumayo waa dadab galkeenne daawada 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 arooskiina anna deeq idin gaara hubiya iga hooyo ducadiina hubiya wadooradintooda hubiya dusha saarta calankooda hubiya walidkoodna darajaya hubiya da'in ha idin siiye aamiin allahayo anna deeq idin gaara hubiya iga hooyo ducadiina hubiya wadooradintooda hubiya dusha saarta calankooda hubiya walidkoodna darajaya hubiya da'in ha idin siiye aamiin allahayo laba yahow dareenkooda iyo dabiisamidooda wanaagiyo dabnimadooda kumidoobay danahooda laba yahow dareenkooda iyo dabiisamidooda wanaagiyo dabnimadooda kumidoobay danahooda waxloo dabaal degayee xawaloo durbaan tumayo waa dadab galkeenne daawada 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 arooskiina waxloo dabaal degayee xawaloo durbaan tumayo waa dadab galkeenne daawada 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 arooskiina anna deeq idin gaara hubiya iga hooyo ducadiina hubiya wadooradintooda hubiya dusha saarta calankooda hubiya walidkoodna darajaya hubiya da'in ha idin siiye aamiin allahayo anna deeq idin gaara hubiya iga hooyo ducadiina hubiya wadooradintooda hubiya dusha saarta calankooda hubiya walidkoodna darajaya hubiya da'in ha idin siiye aamiin allahayo